mina baby ngiyakuthanda. Kodwa wena uhlala udlala nga. Kwala noma sengizama ukubekezelela lo shit wakho. Mina ngithanda ukutenisa. Kodwa wena uhlala ugamba ma. Awuzibambi namakhozi wami. Can't take it anymore, I'm done. Mina ngiyakuthanda, kodwa ngiwena ukuthi uvele ungenzi inyoni.
Mina ngiyakuthanda,
ngoba ngithula, ngiyazi ukuthi tshela ukuthi angiboni. Ngiyabona indoni, kodwa uthando lakho baby angisalukhoni.
Angisalukhoni,
angisakutholi,
angisalukhoni.
Lokhu ngathandana nawe, benhlezi ngikhuleka umoya wami. Uthena unendaba na, but seemingly you didn't care. Ubhula inhliziyo ya, now my heart is beyond repair. Kwenzakalani nga, ikuphi inkinga nga. Dala bengikhuza nga, selokhu hlupha na. Sengiyakhala ma, afuna manga na. Khala ngothando lwami, khala ngesikhathi sami. Angisayishayi nga, senamahloni nga. Awuyihloniphi na, delete number ya. Angeke ngiphinde ngithembe.